baby, naliana my friend. Naliana baby, naliana my friend. Naliana baby, naliana my friend. See,
baby wangu nishakuchola kata tu ndana moyo wangu, so hisia za mbege wala kili za madenge hapa full respect zaidi ya mwenye mpeku. Come close baby, njoo karibu pate raha. Aha, mami, hizo sindo zetu tukikotoka hatu teteweki nyoyo zetu. Body ska ijina na mini uliliona hero, na mina kupongeza kwani you are the hero. Kikubwa kusamini na kuhinda wetu penze, toka kwa nini ni kutachi mpako sibadirike. Zingatia hiri, tuliza kichwa skurupuke, ushani pende di, yani we usife mo. You are the number one, aminia mpaka kesho. Wanaureta michosho, acha tu wavuke jasho. Waluzipa maskio, please baby sema now.
Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwenda mbali nami, ujua nani acha sina. Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwenda mbali nami, ujua nani acha sina.
Spende ni kuone wangu hunara, kuishi bila we kwangu ni gara. Joma tulia mtoto waki Tanzania, una sifa nzuri ndo mana kusimikia. Wanavo sema sema wanazani poa, wanajisi kama vile Jacobinta kutema. You are mine kabisa, wakufa kusikwa kwenye life mle sasa. Ama really baby wangu we mkali, hata mamisi wabongo wakupindui. Shep, rangi na atabia yako nzuri, chamfanya Jacobi ya funge tarusi. Kweli kweli hani wangu wa umani, mabonde milima tume yavo kathamani. Acha nikupe mapenzi yangu ya ukweli, daima milele na chufike mbali.
Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwina mbali nami, ujua nani acha sina. Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwina mbali nami, ujua nani acha sina.
Much respect kwa alule, kwa alule. Hey boys, hey boys, tena, tena, tena. Hey, hey, Sultan King, Sultan King, Sultan King. Jacobi, bad sky, bad sky.
Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwina mbali nami, ujua nani acha sina. Nachukomba baby skize mi, tuliza mabibi wina mimi. Nona pukwina mbali nami, ujua nani acha sina.